with Doug Van Halen. We'll be right back. it blue. We'll be right back. in a world that is constantly being divided by every trick and scheme of the enemy. Racial oppression has divided us. Economic inequality has divided us. Political injustice has divided us. Status and position have divided us. Culture and class have divided us. These divisions have not brought healing to our land. These divisions have merely caused us to hate with a deeper hate. Distrust with a more cynical distrust. Destroy with a greater destruction. The condition of our land and country must now bring us to our knees.
walusela phi kakade ukumlaphi nebody zakho emini ndikufumane phakathi kwemihlambi yezihlobo zakho 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 mamela nuranza ngoku cambia un kahle nuranza ngoku baby cambia un kahle nuranza ngoku sweetie cambia un kahle nuranza ngoku my love cambia un kahle nuranza ngoku cambia un kahle nuranza ngoku baby cambia un kahle nuranza ngoku sweetie cambia un kahle nuranza ngoku wena lwakho lundanelisa ngaphezu kwewam ewe uyithimbile intliziyo yam awuhle ngako mthandwa zam umhle ngenene yinto emehlo ngathi lihobe izidlele ngathi ngumhlatyana wesityalo yinto engalo ngathi zindonga zegolide ngenene isithandwa sam sinomtsalane Nene isithandwa sam sinomtsalane Nene isithandwa sam sinomtsalane Nene isithandwa sam sinomtsalane Mamela Nuranza ngoku Cambia ukahle Nuranza ngoku baby Cambia ukahle Nuranza ngoku fiti Cambia ukahle Nuranza ngoku my love Cambia ukahle Nuranza ngoku Cambia un kahle Nuranza ngoku baby Cambia un kahle Nuranza ngoku fiti Cambia un kahle Nuranza ngoku wena Cambia un kahle
So as the music and the bass line explode inside your chest, move to the vibe and know that you are blessed. Now move, now move, now move.